Trendybeats.com.
Mara kwanza nilikufuata kandarau, pengine labda ulikamatwa na washikadau. Mara nyingine nikaleta zawadi kandarau, na kunitaka puku ilo swedi nikasahau. The woman of my life, my life. The woman of my life, my life. Mengi najuliza, mengi yameniumiza. Ulitaka tamu bila kufahamu kwamba unatoka kwenye giza. Mashoga zako kawasikiza, I'm trying to save you, I'm not Jesus. Bata za kupitiliza, now I'm flying to Ibiza. Ilibidi uwe hapa, ulichotaka ushakipata. Cheza cheza kwenye tope, chafu chafu kama bata. Mbona sasa unasafa, kila pande nani saka. Polusha poku nyatunge, limemezwa na msaka. Pengine lado ni kama mtu nawe shika dao. Ilibidi uwe wewe, nakunitaka puku ilo sadi nikasahau. The woman of my life, my life.
Woman of my life, yeah. Woman of my life, yeah. Ilibidi wewe.
More music on trendybeats.com.